yokoloba omoinga bolingo omoinga bolingo batanginga premingie odie lakanto yo mobimba lakanto yo mobimba Mobalio yo bandeko 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 Mobalio yo bandeko